Analyzer.
Masikini anafuba, anafuba, anazeeka yule mwenzangu. Amin, anavyochunda, anachunda. Nimeondoka na nyota yangu, nafsi lichoka madhira.
Oh, madhira
ya pundazo na fadhila.
Oh, fadhila.
Nimempata wanjema dhamira.
Oh, dhamira
wakufunga magoli swabila.
Oh, dhamira.
Shata, shata,
shata,
penzi limetara dadi. Sina shaka,
shaka,
inyeshe na ipige radi. Rasha, rasha,
rasha,
kwetu mambo maji, maji. Baby, washa, washa,
washa.
Waambie wanosubiria,
nipo, nipo nae.
Bado tupo sana tu,
nipo, nipo nae.
Ndo kwanza tunayaanza,
bado nipo, nipo nae.
Wenyewe tumesha zoeana,
nipo nae.
Mi bado nipo na yeye. Raha, raha mustare, sijaomba napewa, nifikishwe nitosheke. Raha, kila siku shere, jamani na nyenyekewa, eti nile nikogeshwe. Penzi birika, yake sifa, nikimiminio, animeshikwa kwenye kichwa paka masikio. Mambo tartita, ulichosusa akula mwezio. Mwana na sifa ananipapaja kwa kipapatio. Amekupenda mama, tulia, tulia, tulize tu ujana, dunia, dunia. Mambo ya wanadama, muuzia, muuzia. Wapasuke bandama, sindano isha waingia. Shata, shata,
shata,
penzi limetara dadi. Sina shaka,
shaka,
inyeshe na ipige radi. Rasha, rasha,
rasha,
kwetu mambo maji, maji. Baby, washa, washa,
washa.
Waambie wanosubiria,
nipo, nipo nae.
Bado tupo sana tu,
nipo, nipo nae.
Ndo kwanza tunayaanza,
bado nipo, nipo nae.
Wenyewe tumesha zoeana,
nipo nae.
Mi bado nipo na yeye.